Beat it on the beat.
Woo!
Hey! I took a bit. Kinche, go don't go back.
Fanya uvimbe, umechanganya mayai, banyu umeleti bala, umekuli mandondo, unajiona kidume, umekuli kipolo, ndicho kinachofanya uvimbe, umechanganya mayai, banyu umeleti bala, umeleti bala, umeleti bala.
Ibi nani kajamba?
Si huyo amekula mandondo, kajanganya na mayai. Tunafuga kuku, tunakula nyamu. Wewe unafuga minywele, unapata lawama. Unapata lawamo, unapata lawama. Mara chawa, wanakuwasha. Kichwa kizitu, umebeba kichaka. Ukiwashwa moto, unakufa haraka.
Uso, fanya yako.
Pepe nango, yeah, tulaga tuje. Pepe nango, yeah, tulaga tuje. Pepe tulaga, tulaga, tulaga tuje. Pepe tulaga, tulaga, yeah, tulaga tuje.
Kingwendu, HB, Asante Sana.